Nshuti bakundwa, turi gusoma igitabo wifuzwa ibihe byose. Tugeze ku gice cya 32, umutware w'abasirikare ijana. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 8:5 kugeza ku 13, na Luka igice cya 7:1 kugeza ku 17. Kristo yari yabwiye umutware yari yakirije umwana ati, ntimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza. Yohana igice cya 5:48. Yarashavujwe n'uko abo mu ishyanga rye bamusabaga gukora ibyo bimenyetso bigaragarira amaso bihamya ko ari Mesiya. Inshuro nyinshi yatangajwe no kutizera kwabo. Nyamara yatangajwe cyane no kwizera k'umutware w'abasirikare ijana waje amugana. Ntabwo uwo mutware w'abasirikare ijana yigeze ashidikanya ku bushobozi bw'Umukiza, nta nubwo yigeze amusaba kuza gukora igitangaza ahibereye ubwe. Yaramubwiye ati, tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Umugaragu w'uwo mutware w'abasirikare ijana yari arembejwe no kuremara ingingo z'umubiri kandi yendaga guhuhuka. Mu Banyaroma, abagaragu bari inkoreshwa gahato, bakagurwa kandi bakagurishwa ku masoko kandi bagafatwa nabi ndetse bagakorerwa ubugome. Nyamara umutware w'abasirikare ijana we yari yitaye cyane ku mugaragu we kandi yifuzaga cyane ko yakira. Yari yizeye ko Yesu ashoboye kumukiza. Ntabwo yari yarigeze abona umukiza, ariko ibyo yumvaga abantu bamuvugaho byamuteye kumwizera. Nubwo Abayahudi bari abanyamigenzo, uyu Munyaroma yemeraga ko idini yabo yarutaga iye. Kuri urwo rwego, yari yamaze kurenga insika z'imyumvire itari iy'ukuri ndetse n'urwango byatandukanyaga Abanyaroma n'Abayahudi. Yari yamaze kwerekana ko yubahaga umurimo w'Imana kandi yari yerekanye ineza yari afitiye Abayahudi bayiramyaga. Ukurikije uko yari yarabariwe iby'inyigisho ya Kristo, yayibonagamo iby'ubugingo bukeneye. Iby'umwuka byo muri we byose byemeye amagambo y'Umukiza, nyamara yumvaga kuza aho Yesu ari bitamukwiriye, maze ahera ko yinginga abakuru b'Abayahudi kumusabira kumukiriza umugaragu bari baziranye n'uwo mwigisha ukomeye. Kubw'ibyo, akaba yaribwiraga ko baba bazi uburyo bamuvugishamo kugira ngo yemere gukora icyo gikorwa. Yesu yinjiye muri Kaperinawumu, yasanganiwe n'intumwa zoherejwe n'abo bakuru b'Abayahudi zimubwira icyifuzo cy'uwo mutware w'abasirikare. Baravuze bati, birakwiye ko uwo muntu wamugoboka, kuko twebwe Abayahudi dukunda kandi niwe watwubakiye urusengero. Yesu yahise yerekeza mu rugo rw'uwo musirikare mukuru, ariko yagendaga gahoro bitewe n'imbaga y'abantu yamubyigaga. Inkuru y'uko kuza kwe yamutanze kugerayo, maze uwo mukuru w'abasirikare mu kwisuzugura kwe amutumaho ati, nyagasani ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Yesu yabirenzeho akomeza urugendo, maze ku iherezo wa mukuru w'abasirikare abashije kumwegera yuzuza bwa butumwa yamutumyeho avuga ati, nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi ntingwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikora iki akagikora. Nk'uko mpagarariye ubutegetsi bw'i Roma kandi abasirikare nyobora bakaba bemera ko mbasumbye icyubahiro, niko nawe uhagarariye ubutegetsi bw'Imana ihoraho kandi ibyaremwe byose byumvira ijambo ryawe. Ufite ubushobozi bwo gutegeka indwara ngo igende kandi ikakumvira. Ufite ubushobozi bwo guhamagara intumwa zawe zo mu ijuru kandi zikaza zizanye imbaraga ikiza. Tegeka gusa umugaragu wanjye arahera ko akire. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Ubwo yahereye ko abwira umutware w'abasirikare ijana ati, nuko genda bikubere nk'uko wizeye. Umugaragu we akira uwo mwanya. Abayobozi b'Abayahudi bashimiye Yesu uwo musirikare mukuru, bagaragaje ko nta mwuka w'ubutumwa bwiza ubarangwamo. Ntabwo bigeze bemera ko ubukene bwacu bukomeye ari cyo kintu kimwe rukumbi gituma dusaba imbabazi z'Imana. Mu ngirwabutungane bwabo, bashimiye Yesu uwo musirikare mukuru kubera ko yakundaga igihugu cyabo. Nyamara uwo musirikare mukuru we yarivugiye ati, ntibinkwiriye. Umutima we wari waramaze gukabakabwa n'ubuntu bwa Kristo. Yabonye ko adakwiriye, nyamara ntiyatinye gusaba ubufasha. Ntabwo yigeze ashyira ibyiringiro bye ku kuba ari mwiza, ahubwo ubukene bwe bukomeye nibwo yishingikirijeho. Kwizera kwe kwagundiriye Kristo nk'uko ari koko. Ntabwo yigeze amwizera nk'umuntu ukora ibitangaza gusa, ahubwo yamwizeye nk'inshuti ndetse n'umukiza w'abantu. Uko niko umunyabyaha wese ashobora gusanga Kristo. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Tito igice cya 3:5. Satani nakubwira ko uri umunyabyaha kandi udashobora kwiringira kubona umugisha utangwa n'Imana, ujye umubwira ko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Nta kintu na kimwe dufite cyo gutuma Imana itwemera, ahubwo ikintu dushobora kuyibwira ari none ndetse n'iteka ryose, n'ubunyantege nke bwacu bwatumye imbaraga yayo yo kuducungura ikenerwa. Tumaze kuzinukwa kuyishingikirizaho kwacu kose, dushobora gutumbira umusaraba w'i Karuvari tukavuga tuti, nta kiguzi nkuzaniye mu biganza byanjye, nikomeje ku musaraba wawe wonyine. Abayahudi bari barigishijwe guhera mu bwana ibijyanye n'umurimo wa Mesiya. Amagambo abakurambere n'abahanuzi bavuze bahumekewemo na Mwuka ndetse n'imfashanyigisho yatangwaga binyuze mu murimo wo gutamba ibitambo, byose byari ibyabo. Nyamara bari barakerenjeje umucyo, nicyo gituma nta kintu cyo kwifuzwa babonaga muri Yesu. Nyamara umutware w'abasirikari ijana wari waravukiye mu bapagani, wigishirijwe mu kuramya ibigirwamana kw'ingoma y'Abaroma, watorejwe ubusirikare, wasaga n'uwabujijwe n'ibyo yigishijwe ndetse n'ibimuzengurutse kugera ku mibereho y'iby'umwuka, kandi nanone wari ukingiraniwe kure n'imyumvire y'Abayahudi yo kwishyira imbere ndetse n'agasuzugura bene gihugu cye bari bafitiye Abanyayisirayeli. Uwo muntu yasobanukiwe ukuri kutabonwaga n'abana ba Aburahamu. Ntabwo yigeze ategereza ko Abayahudi ubwabo bemera kwakira uwavugaga ko ari we Mesiya wabo. Igihe yamurikirwaga n'urumuri nyakuri rwaje ku isi maze rumurikira umuntu wese, yari yamaze kumenya ikuzo ry'umwana w'Imana. Ibyo byabereye Yesu igihamya cy'umurimo ubutumwa bwiza bwari kuzakora mu batari Abayahudi. Yatumbiriye anezerewe iteraniro ry'abantu baturutse mu mahanga yose bari mu bwami bwe. Yeretse Abayahudi afite agahinda ingaruka yo kwanga ubuntu bwe kwabo. Ndababwira yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru, ariko abana bo muri burya bwami bazirukanirwa mu mwijima hanze, ariho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Mbega agahinda kuba hari abantu benshi bazahura n'uko gukorwa n'isoni gukomeye mu gihe abari mu mwijima wo kutamenya Imana bemera kwakira ubuntu bwayo. Mbega ukuntu benshi batuye mu bihugu bibonekamo ubukristu bavirwa n'umucyo bakawusuzugura gusa. Ahagana mu birometero birenga 30 turutse Kaperinawumu mu kirwa kiri hirya y'umurambi mugari kandi mwiza wa Esidarayeroni, hari umudugudu wa Nayini. Aho niho Yesu yahise yerekeza. Yari ari kumwe na benshi mu bigishwa be ndetse n'abandi bantu, kandi mu nzira yose abantu bazaga bamugana bifuza kumva amagambo ye yuje impuhwe, bazanye ababo barwaye ngo abakize, kandi biringiye ko umuntu wari ufite ubushobozi bw'agahebuzo nk'ubwo yagombaga kwiyimika nk'umwami wa Isirayeli. Imbaga nini y'abantu yari imukurikiye, kandi abantu benshi banezerewe kandi bafite amatsiko nibo bamuherekeje kugera ku nzira y'agasi yerekeza ku irembo ry'ikirorero cyo kuri uwo musozi. Mu gihe bari begereye umudugudu, babonye umurongo w'abantu baturutse mu marembo bagiye gushyingura. Bagendaga gahoro bababaye berekeza ku irimbi. Umurambo w'uwapfuye wari uri mu ngobyi yari idatwikiriye yari imbere yabo, ikikijwe n'abantu baborogaga, gutaka kwabo kwasagutse ikirere. Byasaga nk'aho abatuye uwo mudugudu bose bari bakoraniye kwerekana ko bubashye uwari yapfuye ndetse no kwifatanya mu kababaro n'uwari yihebeshejwe no kuburuhe. Kwitegereza iyo pica byabyutsaga impuhwe. Uwari yapfuye yari umuhungu w'ikinege nyina yari afite, kandi nyina uwo yari umupfakazi. Uwo nyakamwe waririraga uwapfuye yari aherekeje ku gituro umuntu umwe rukumbi yari afite ku isi, wajyaga amufasha akanamuhumuriza. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Uko uwo mugore yagendaga atareba arira atabonye ko Yesu ari aho, Yesu yaramwegereye maze amubwiza neza ati, "Wirira." Yesu yari agiye guhindura umubabaro w'ibyishimo, nyamara ntiyari gushobora kwihanganira kutamubwira ayo magambo yo kwifatanya nawe. Nuko yegera ingobyi umurambo warimo ayikoraho, kuko nta kintu cyari gushobora kumwanduza kabone no gukora ku murambo. Abari bahetse umurambo barahagaze, maze n'imiborogo y'abariraga irekeraho. Ayo matsinda abiri yakikije ingobyi irimo umurambo ategereje ibirenze by'umuntu yakwemera. Uwari yarakijije indwara kandi yarirukanye abadayimoni yari ari aho. Mbese urupfu na rwo yararutegekaga? Yavuze mu ijwi ryumvikana neza kandi rifite ububasha ati, "Muhungu, ndagutegetse, byuka." Iryo jwi ryahinguranyije amatwi y'uwari wapfuye. Uwo muhungu yabumbuye amaso. Yesu yamufashe akaboko maze aramuhagurutsa. Yatumbiriye uwahoze amuririra iruhande, maze umubyeyi n'umwana we baherako baramukanya cyane bahoberanye kandi banezerewe. Imbaga y'abantu yabyitegereje bucece isa naho yaguye mu kantu. Bose baterwa n'ubwoba. Bamaze umwanya bacecetse kandi batanze icyubahiro wagira ngo bari imbere y'Imana. Maze baherako bahimbaza Imana bati, "Umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe," kandi bati, "Imana igendereye ubwoko bwayo." Abari baje gushyingura basubiye Nayini bameze nk'abari mu rugendo rwo kwishimira intsinzi. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Uwo wari uhagaze iruhande rw'umubyeyi washengurwaga n'agahinda ku marembo y'umujyi wa Nayini yita kuri buri muntu uririra iruhande rw'isanduku irimo umurambo. Yuzurwa n'impuhwe kubera gushavura kwacu. Umutima we wakundaga kandi ukagira impuhwe ni umutima ufite ineza itagihinduka. Ijambo rye ryazuye abapfuye ntabwo uyu munsi rifite imbaraga ziri munsi y'izo ryari rifite igihe ryabwiraga umuhungu w'Inayini, "Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi." Matayo igice cya 28:18. ntabwo ubwo bushobozi bwe bujya bucogozwa no guhita kw'imyaka cyangwa ngo bucogozwe n'umurimo uhoraho w'ubuntu bwe buheranije. Abamwizera bose aracyabebereye umukiza muzima. Yesu yahinduye umubabaro w'uwo mubyeyi mo umunezero igihe yamugaruriraga umuhungu we. Nyamara uwo musore yari agaruwe mu buzima bwa hano ku isi kugira ngo yihanganire imibabaro ibubonekamo, imiruho yabwo ndetse n'ingorane zibubonekamo, maze azongere agerweho n'imbaraga z'urupfu. Nyamara mu mubabaro duterwa no gupfusha, Yesu aduhumuririsha ubu butumwa butera ibyiringiro bidashira ati, kandi nduhoraho. Cyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko na ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ariwe Satani, abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Ibyahishuye igice cya mbere umurongo wa 18 n'Abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa 14 n'uwa 15. Iyo umwana w'Imana ategetse abapfuye ngo babeho, Satani ntashobora kubaherana mu maboko ye. Ntabwo ashobora guherana mu rupfu rw'iby'umwuka umuntu wakiranye kwizera ijambo rifite imbaraga rya Kristo. Imana irabwira abantu bose bapfiriye mu cyaha iti, usinziriye we, kanguka uzuke. Abefesi igice cya gatanu umurongo wa 14. Iryo jambo ni ubugingo buhoraho. Nk'uko ijambo ry'Imana ryategetse umuntu wa mbere akabaho rikitubeshejeho, nk'uko ijambo rya Kristo ngo ndagutegetse byuka ryabeshejeho umwana w'Inayini, niko n'iryo jambo rivuga ngo kanguka uzuke riheshe ubugingo umuntu ryakiriye. Imana niyo yadukijije ubutware bw'umwijima ikadukuramo ikatujyana mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa 13. Ibyo byose biduhera mu ijambo ryayo. Iyo twakiriye iryo jambo, tuba tubatuwe. Kandi niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 11. Iryo ni ryo jambo ry'ihumure idutegeka kubwirana duhumurizanya.